nna anyị bụkwa si ebi ka o bu nnọọ moto nata nnọọ na-eke onye ọbụla
nna anyị ọ dịrọ ya egwu mgbe ọbụla na-egwu ele nwaanyị riri moto
ihe nke ọdịrọ ya
na ọ dịmere gaị si ife o nchọdịa self ngo moto ta nchọ self lụnọ tata self
ka ọ na-akọ mma ngozi na ndị adị ụna si ebe a pụọ akọ ndị mgbu
bịa ị nwere ego ị nwere mmadụ ị nwekwu ọnụ ọma eji anata ọgaranya ife ụbịa mmesịa gị ife n'ụwa a ị ma na-ele ele dị n'ikpele mama ngozi na ndị ya dị akịkọ ndị mbụ ibe n'ebe akịkọ ndị mbụ
akịkọ ndị mbụ
akịkọ ndị eriri eri
akịkọ ndị mbụ
n'ọba akịkọ ndị mbụ
akịkọ ndị mbụ
ibe n'ebe akịkọ ndị ala akịkọ mama ngozi akịkọ mama ngozi na ndị ya dị ibe n'ebe akịkọ ndị ala ibe n'ebe akịkọ ndị mbụ
akịkọ ndị mbụ
akịkọ mama ngozi na ndị ya dị
akịkọ ndị mbụ
ibe n'isi ka nkọlụ nụ akịkọ mama ngozi na ndị ya dị ife n'ebe akịkọ ndị ala akịkọ sịrị 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 akịkọ ndị na-enwere akọlụ akịkọ ndị eliri eri enwere ofu nwaanyị a na-agba mama ngozi dị na ya dị mana nsogbu ka lele ya lụ okwu n'ụka juru ya lụọ o nwere ofu anya na-agba ade ade bụ onye Yoruba mana ya bụ ade nnakọlụnụ na o siri ike mana nwunye adịzigburu ike mana bọba nwere ugwu ọkpụkpụ o wee lụzie n'oge ụbọchị mama ngozi na de bana bọ wee nwebe nsogbu mama ngozi wee ma adụla ade were iwe n'ọnụma wee kpọzie nwunye ya nwunye nye were iwe n'ọnụma wee kụruzie mama ngozi wee tibezie mama ngozi mama ngozi wee kwaba bọọlụ mụdimu bọọlụ nne mụdimu ngozi wee lọsọ were ije wee kpọlụ papa ya wee baba papa ya papa gbata ọsọ na alụ nna papa ngozi wee lọsọ tintintin gwongwongwon tintintin gbalụ iwebata na ya dị ade wee gbalụ papa ngozi aka wetibe papa ngozi wee tibe isi n'isi m isi na-ekwu m onu m onu m onu na-akpụ m ugwu dịzie n'ọba m ọba m na-ekpu m mgbu na-agụgo e wee chụzie mama ngozi ajụjụ kedizi ka imere mama ngozi weze manye tiri tie dihe n'enu ịma ibe ọzarị n'azịza ebe tiri m chikwuo dị m ifugo n'ọdịgo ka ọ ga-adị ịfụlụ n'ọdịgo ka ọ ga-adị na n'ụwa ebe tisiri m chikwuo dị m na n'ụwa ọdịgo ka ọ ga-adịzio igbo n'ọdịgo n'ike ọ ga-adị come a mangoes in and they are there. But we Mande nombo mele, mande akole na kiko, unyobu na wesiba o. Ibe njikolo na kiko, makande akiko mamangozi, akiko nde mbu, nde mwaba akiko nde ala, akiko nde lile liye. Nezyani bani chuku bataleko, nobodo nye. We go to Akada 24, Kizenya Madi 24, go when you look good Aka. Then you will Baba Kada, on one at all. We will lose no football, before you win with your money. We will look at that, and I know that's the best ever. And you will not pick up with you. Ogalanya Bazeni Bia. We watch it those we are, but now we're just in the Kubakua. No, yeah, my baby. You got to come back out. You got to come, my man goes in. I can come, my man goes in, and they are here. I can come. Bodonyaka, Pawe Bully Motogala, when you're born and then one will ye. Pawe Motomana, no, oh, we don't know for Bassi, go find your way Bully Motonya, where Jam was at it back, and there's the West Eva, if any big or jaw, or by Nipule, if any big or jaw, and there's the Lee Wellos, Navadi Madili. Nan in Joso, Nemova, Ndaki come a man dozen, and they are you.
Aki condimbo,
Aki condala,
Aki condimbo,
Aki condapo, polo, why have I not go?
Aki condimbo,
lo 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 lo. If I just don't go to that, Ogalanya is so young, yes, so Macandia
condimbo,
Ndaki condeli.
Aki condimbo.
Madi jale no wanyo, wejeze kotwa juju. Ndi akiko wekoba, ndi akiko mamangozi. Akiko mamangozi nande yade, ife neba akiko ndi ala. Ewe kwa mweke baboso, nande nune chinti. Nande nananya yelala, nande kunanya dalubi. Nande kunanya yala kuku, obiba julubi. Akiko mamangozi nande yade. Nezone nyambu nona kukuo Wene tuono Makana mwane nye jolobodo yibo Webuli moto nata Owe nade na kuko Wene kuyeli Nchoze mgoti orobechi Ncho mlune nwechi Aki kande lileli Manwane nona kuka kuyeli Owe loko wantaza nana bayao Obola kukonde mbu Aki kondi ni wanyoko Aki kondi elile liye Wanyabu mwele ni wanyo Kenyi nye wanyi solo gala nyajewele Obonya gotika onabugo Mana mwani ya wanyi Rabule ni nye mwoke Solo gala nyajewe Osina bo mirakulu neno Onafuga aki kondi mbu Aki koma mangoze Aki koma mangoze nande yadio
Aki kondi mbo
Aki kondi lileli
Aki kondi mbo
Nopo aki kondi mbo
Aki kondi mbo
Iba niba aki kondi ala Aki koma mangoze Aki koma mangoze nande yadio Iba niba aki kondi ala Iba niba aki kondi mbo
Aki kondi mbo
Kaide, kaide
Aki kondi mbo